High Levels Music.
Siva siva, kwamine ni na chukila, mama dabwa, mwamine ni pupukila. Kuma historia nganya mkomboni, madabwa mwamine na mangla manshoni. Nisangalala na mabwana na madona, nisangalala na saoka na madona. Nisangalala na mabwana na madona, nisangalala na saoka na madona.
Wafika komanda, dabo jombo ya lida. Ponya tuone weze wati pingira ya bwera. Paki apu, wea paki apu. Jise tina mapu, heta shati apu. Champion bwera kapu apu. Hey, nikumuka panga, huku nipipa kiplazi nipanga. Zero njochi mwanza, huku nipaza, futi ndine faza. DJ waya fakaza, wose manja mwamba. Hey, DJ chirire.
Ambawi onjo ya, ise. Ambawi onjo ya, nanana. Dise ambawi onjo ya, ise. Ambawi onjo ya, nanana. Dise ambawi onjo ya, ise. Ambawi onjo ya, nanana. Dise ambawi onjo ya, ise. Ambawi onjo ya, nanana.
Fasika chimbala, sina kunipuna njala. Nikali nipusha bala, famiri nipisha njala. Fungu kabafa ma blessings, kumba makazi ma more things. Isha tiripe na payday, patika zanda ni JJ. Choke, tuke, mbale ya nyama. Uti mafuru fute, nije likute kuseni mkute. Hey. Justin Maona, Maziona Sakala, I see you. Ayo, my guy, M twice. 100% Rika Store, Chipata Seat, Prophet Fires, the upper room. Hey. The Ghetto Superstar,
Ayo, Laka,
Mr. Soko Paratsa.
You killing them,